ihuma yejendele kwakijenga le ndibe ndisamba thiba Mama no neho ye 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 ko ndirugini abaririmba mu mihigo ye 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 ndisamba ndiba kwewe ndicana cyamushamira karizo kanyamanya nagakobwa kimfubye mwendi nkera rugendo ayi gwanyonga rwa mugabo.